Zaikiti nol chapanne jetati e jetati wol kangol woni Isa al-Masihu loroton wai Yuhana sapoi jenai no gase didi assalamu alaikum on so birabe hedi tobe in kofni on be inde Allah jamu salama gido komoy fama e do do lawol gonga kungulo mabbiti e o heba salama gonduka be mako ha foroy min cewrake gartuki amin hande ga waddan gon siriya mon kalawol gonga ku en don hande de rekitinol chapande jetati e jetati ha hande ha jangde men tokkiti ha jangde men tokkindirnde de wolde Allah en darbe bon wari dubi ujineje ruhu Allah yerbi buri annabo en chapande tato nga windugo yebre bindi cheni di arandere wato taureta jabura e bindi annabo en goddi yebre arandere nde wiyete alkawal boymawal der yebre nde annabo en potti do hakkilo woto e habaruwol gotol habaruwol ngol don wiyano Allah wa adilijo e o cheniro kanju wari kadi sai o hito hakke fu amma afaina Allah cheniro kinno e o yidabi be adama kalka ngam dalila hakke mum en sabida majum en dari bannoi Allah cheniro yiniri waddugo dimdino almasihu cheniro tammido wurtago digam payo debbo den o waran do duniya o maya do gafangal e o rondo to hakke gondo do bibbe adama den be mabbitan go be dammugal kisndam duumingal annaboen alkawal boyma wal fu bindube habaru garki almasihu man bananon bo der yebre didawre bindi cheniidi halkawal kesal wato linjila en gi Allah chenido neli kisno wakati mo subi hunde nde o burdata yidugo kalkal banano iniri dum be kundude annaboen goddo o wiyete Isa almasihu jawgel Allah biddo Allah bangido wolata ke chenido e timmidido kewdo bawre jawmirawo gam wolata ke ruhu Allah be hore mum amma ka kirabe men barimo be bilugo mo do leggal den Allah ummitini mo nyande tatabre himbe dudbe kebi larugo mo den Allah banki joini mo ha nokkure teddunde der asama kalkal banano annabo en badiri annaba ku do mako amma tariha ka hadai tawon tariha mbot katawete kan der deftere Allah chenido don mari hore e koste bana tariha fu ka marka fuddam e timmode duniyaru hallundu ndu yi ay timmode tariha ka amma walde Allah don wiya en bannai Isa al-Masihu loroto ngam yirbingo shaydanu ngam hita go bo ummatoje nyande darngal den be hesditin go asama eles difu ekitinol men hande wiyete Isa loroto ko jangaten hande der ekitinol men wurti digam deftere ragarere halin jila wiyete nde wai Yuhana deftere nde lati lugunde e teddunde ngam de don andina ko saloto her nyalde ragareje den noy duniyaru men jonta timmirta deftere wai Yuhana don mari fasluji no gase didi andinandi jalorgal teddungal ha ben nuddinbe amma her ben salibe nuddingo fasluji di kulli ngam deftere nde don sirrita to ni goddo sali jabugo Isa al-Masihu ban kisno mudum hatimmode o wartan alkalijo mako on caliwe jabugo jawgel Allah fottan be mbaroga Allah chenido ngam jawmirawo Isa mayudo ban jawgel lay haji sabida ittuki hakke yimbe o loroto ban mbaroga ngam hitago hallube kanju woni ko bindi andinta to didon biya amma onon billibe jonta o siwtinan on be amin kanjum dum lato to sa yeso jawmirawo men mo asama wangata ha duniyaru kanko e malaika en mako sedobe bawde mako o waran be yite hubbange ngam hawo hito heferbe be teddinai Allah e ko be be dowtanaki linjila jawmirawo men yeso jonta kadi min do ewno on ngam heditago ayaje gurtinaade digam deftere wai Yuhana kollande en bannoi jawmirawo Isa bawonde o enki o nuli malaika jo mako to Yuhana gam hollugo mo ne o lororto do duniyaru der fasuwal aranol Yuhana windi deftere nde don yeccay na hala sirreji di Yeso al-Masihu wangini Allah andini modi gam hawo wanginana teddinobe Allah ko badi latago dole dum lato Almasihu neli malaika jo mudum hasuka mudum Yuhana andini mo sirriji di Yohana do sedo ko Allah wi o do sedo gonga ka Yesu Almasihu wangini Yohana be hore mudum yidum barka latanto jangando deftere nde enananbe bolle wayungu tokkibe ko winda der mare gam kujede fu badilatago Yohana windani jam aje masinko en jowedi di hales di azia ndako windi mo ere jam latano on diga Allah modon no boyma modon warabo e diga ruuji jowedi di gonni yeso leso laamu mako e diga yeso Almasihu cedo gongajo ummitinaro arano der maybe fu laamido lamlambe duniyaru bo kanko yidien o rufi jijam mako gam hawo rimdina en diga hakkeji meden o hokki en laamu e liman ku ha en kuwana Allah babirawo mako teddungal e bawde latano yeso Almasihu ha foroy amina Allah jawmirawo bawdo modon no boyma modon warabo wi min woni arano e ragarejo en chalo jonta faslu o sapo e jenayol bindidon biya bawodon min nani ko nandi be sautu jam'are yimbe dudbe ha asama be don biya mante Allah meden mari kisnda me teddungal e bawde odo hito be gonga banano fotti gam o hiti dakarejo mawdo mo woni duniyaru fu benjenu mudum Allah hiti mo gam o bari suka en mudum den mi nani holo mango bana holo mayo ilango do tapaje bana pelmali chembidi mi nani rumdon wiya mante Allah gam Allah jawmirawo meden marro bawde fu o laamido den malaikaajo joedi dabo fu filwal mudum mi nani sautuji chembidi der asama didon biya jonta bawde laamanaago duniyaru latani jawmirawo meden e Almasihu mudum o laamoto ha foroy den mi yi asama don mabbiti puccundane wudon dariton ba'ido ngu wiyete kolaado gongaajo odon hito odon wada konuji mako banano fatti gite mako nandi be demde yite o meti metaleji duddi ha hore mako inde windama dow mako wala mo andinde sei kanko tan andinde sei kanko tan ngapalewol mako hewi jijam o chometedo walde Allah honobe asama tokkimo be mbaddi pucci daneji be do borni lumci diggude labde kafahi belki wurti digam hunduko mako be maki o jaroto ummatoje fu wala moto dow mabbe be chatal o biddan ina bojam der biddirdum ina bojam kanju woni bernuki chatuki ki Allah bangido do ngapalewon mako e do dango mako inde mako windama laamido lamlambe e jawmirawo jawmirabe den mi yi malaikaajo don jippo diga asama odo jogi mabbitirdum gaska luguka kalluka e challal luha jungo mako o nangi kunga mbodi nayeri wato iblisa malla shaydan o habbinga dubi ujinere malaikaajo go sakkininga der gaska luguka kalluka hublika takkika be takkane lamba gam taanga meta estugo ummatoje fahin sonato dubi ujinere timmi bawaron senga yofe bakin setta den mi ile salamu joribe do maje kebi bawde hitago mi yonkiji mbarabe gawaja go gonga ka yeso wangini gambe ngaji walde Allah bom be chuji danaino dabawa malla fotomaga be jabaino lamba dabawa hatide mabbe malla ha jungo mabbe be don ngedi be Almasihu be don laamo be mako dubi ujinere maybe luttube ngedi tay ha dubi ujinere timmi kanju woni ummitine ki maybe arani to dubi ujinere timmi saydanu yofete ha fursina o dillan estugo ummatoje gonde ha nokkuje duniyaru burde dayago wato Gog e Magog saydanu moptande gam konu e dudan bana jarendi mayo e chankiti ha duniyaru fu e tari sangere yimbe Allah e tari berni won gor o yidi amma yite jippi diga asama halkide den sedanu estudobe sakkinama der wendu yite barudu nane ma dabbawai anna bojo peo chakkinamaton be fuube jaran bone jemma e nange ha foroy den mi yile so lamu ranewo e jodido dow mago duniyaru e asaman doggi yeso mago meta yiego mi yimaybe fuu mawbe e lesbe be don dari yeso leso lamu defte mabbitama den deftere fere mabbitama dum deftere ngendam maybe kitama fodde kude mudumen bindade nder defte den bela tuti maybe mudum maide e jonde maybe bo tuti maybe mudumen be fuube kitama fodde kude mabbe den maide e jonde maybe chakkinama nder wendu yite ndu woni maide didawre ko moy mo inde mudu windaka nder deftere ngendam o sakkinama nder wendu yite den mi asama kesa e duniyaru hesru asama artuka e duniyaru artundu majji bela bo majji min isa mi don wiya won minani sautu chembiddo hale so lamu don wiya nda jodorde alla chaka yimbe o jodoto be mabbe be latoto yimbe mako alla be hore munum wondan be mabbe latoto alla mabbe o wostan gondi mabbe fu wala maide wala mettamberam wala bojji wala nawrumton kuje boymaje fu chalake den jorido do leso lamu wi jonta mi don hesditina ko dume fu o wiyam dum wadi timmi min woni arano e ragarejo fuddame timmode ko moy domdi mi yarnan mo ndiyam sebore ngendam nda ko mi hokkata jaalido mi latoto alla mako o latoto biyam amma hulbe turtobe wadobe ko harmi barobe koye jenobe warobe hila sujidanbe labbi e fewobe nokkure mabbe woni nder wendu wulandu be yite e barudu kanju woni mayde didawre den maraika jogo holliyam mayo ndiyam ngendam godon jalbita bana darorgal go iwi hale salamu alla e jawgel godo ila ha chakalawol berniwol lekki ngendam don dari ha wakere mayo nyamre e nande fu kidor rima bibbende sappo e didi nder hitande lewru funde wore ha ko maki lati kurgun gam jamditinki ummatoje fu ko alla nali fu tawatake nder berniwol man leso lamu alla e jawgel ndaroto nder magol huwanobe alla sujidanan mo be ngi'an mo be gite inde mako don windi hatiide mabbe jemma wadata haton be ngala haje pitirle malla nange ngam alla jawmirawo latoto annora mabbe be lamoto ha abada abadin den malaika jogo wiyam bolle dede gongaje e kolniide alla jawmirawo dokkudo annabo e ruhu mudum neli malaika en mudum gambe kolla suka en mudum ko badilatago fakat yeso wi kakkile mi wadi warugo mi waddan barjari ha mi warjo ko moy fodde kude mudum min woni kebbinando ko dume fu mi arano e ragarejo fuddame timmode barkalatan to lordbe ngapaleji mudum labdum tal kambe be keban nyamugo bibbe lekki ngendam be keban nastugo dammude berniwol bo amma wadobe ko harmi wadobe hila jenobe barobe koye sujidananbe labbi yibbe pewe e fewobe dolebe jodo yasi berniwol min yesu mi neldi on malaikajo am gam waajago on kuje de ha jamaaje nuddinbe fu min mi asungol dauda mi horre fajira del kande ruhu e bangetedo bi war ko moy nanidum sei wiya war ko moy domdi ko moy yidi sei wara jabandiyam ngendam chahu min yuhana midon barro ko moy nando bolle annaba ku deftere nde to goddo besdi hamaje alla besdanan mo kita masiboji di deftere nde tindini to goddo itti ko dume ha bolle annaba ku der deftere nde alla ittanan mo gedal mako ha bibbe lekki ngenda me gedal mako ha berni wal cheniingol ko deftere nde tindini cheedido halaka wi fakat mi badake warugo. Amina. War ya jaumirao Yesu. Mo ere jaumirao Yesu lata no komoifu. Dani kadi Allah mapitiri deftere mum tilimde. O ina keno jaumirao Isa mo bibbe Adama bili do leggal be sufuje. Zorotoni setta be bawre teddungal ngam hoccugo nuddinbe mo nden ngam yitaago be nuddinaymo. Onon heditibe dum hande. On tabitinbe nyalde nde jaumirao Isa loroto nder hakkilo mon na. On latibe nder jabube mo bankisnowo e jaumirao na. On nuddinbe nder bernde modon Allah jawdo hakke mon do Isa almasihu. Mo meday warugo hakke ngam be lawol mako Allah jabawon ban adili en. Inde mon windane nder deftere ngendam na. Noy kautal mon wayi be Isa almasihu. O latido kisnowo mon na. Malla o latoto kitowo mon. To ni on nani wolde Allah hande ta chati ne berde mon gam bindi don biya jawmirawo sendata nyalade wore be dubi ujinere ha ma ko dum fu dum gotum wobbe don numa jawmirawo don neba wadugo ko o wiino amma nanon o nebata amma o don munyana on gam o yida ko mo e halka o yidi yimbe fu tuba acca hakkeji mabbe ko non fu nyalade jaumirawo waran bana gujjo nyande man asamanji majjan be holo hullingo kode asama bo kalkan be yite lesdi be ko woni e mum fu majjitan da jonta woni wakati mo ere hande woni nyalade kisndam kadi noyen kisrata to en gebi kisndam mawdam dam hani ndaroden hado hande amma to on mari haaje deftere lingjila gam linchi tugo be hore mon konde andinta binda ne min halawol gonga ku BP 43 Marwa Cameroon mi don lornita dum fahin lawol gonga ku BP 43 Marwa Cameroon sey yeso Allah barkidina on den wada numon be de irre bolle Isa almasihu ragareje der bindi cenidi haa wiyata fakat mi badake warugo.